Gopala Gopala Nadi Gopala 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 Nadi Gopala 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 Nadi Gopala 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 Nadi Gopala
should do is that in the beginning we can give a C kind of a sound then before we start the Gopala Gopala. Okay, that will set the atmosphere for that.